njagala nemutima gwange kankome kugwe mpumule wandikyusize ebyambalo n'okyusa n'engatto oba nondaga ekyakunyiza n'otakyusa mukunjagala.
Remember where you got it first. www.djericom.com.